mimi nataka nikupe vyote, kwenye dunia hivi vingine si lolote. Mama, 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 basi mimi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe. I don't care, wakisema ni malaya. I don't care, wakikusema vibaya. I don't care, baby mimi. I don't care, I don't care, wakisema ni malaya. I don't care, wakikusema vibaya. I don't care, baby mimi.
Basi mimi unielewe, hakuna mimi